Aba tulo bathandayo.
This is your boy TNN.
Hey, this is Cardi B.
Support Prince KB.
Umculo othandayo. Uyayo yodwa.
Ukhosi FM Top 20.
Thembisile bonke abantu engibabuzayo ukuthi namhlanje iphi ingoma ezobo number 1. Social media yonke ithi nomcebo zikode. Incingo zonke kithathayo zithi nomcebo zimokode. iWhatsApp yokhosi FM zithi nomcebo zikode. Yo! Ay! Khosi impela, ay khosi impela, ay khosi impela, ay khosi impela. Sikubingelele nomcebo emsakazweni khosi.
Sanibonana Khosini FM unjinjini njani?
Hayi sikhona ntombi sikhona bakithi. Awu angeke ngithi asisakwazi. Siyakwazi.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi nini namhlanje ngibe nani la.
Hey kunengoma esuse yonke lento eyenzeke empilweni yakho njengamanje.
Yebo.
Ngicabanga ukuthi ngeke uze uyikhohlwe le ngoma. Ngisho ukuthiwa sekunjani empilweni yakho. Hey. Le ngoma.
Awu bakithi.
Le ngoma.
Awu.
Ay inkosi yami, inkosi yami.
Uyayazi indlondlo yengoma.
Hayi le. Hayi le. Nomcebo, imamfethu, uma usukubhala ingoma, ingoma zakho ngiyazizwa ukuthi zinokholo phakathi. Ukwacula igospel ini kanti?
Mfethu, abalalela emakhaya ngiyazi bazongikhumbula kakhulu. Ngeke ngacula igospel ngaqala nabolundi, late lundi nabo late sitho ncwane, nakancane nakomskoktati nabokholeka. Kakhulu futhi isikhathi sithi kakhulu ngibheka uMama Deborah Fraser, bayangikhumbula nje ngifaka izimpahle ezimhlophe lapha yalo. Abo mama nje aborosis abafaka izimpahle ezimhlophe lapha kuMama Deborah, nama one of them. So yeah, ngihlala isikhathi sithi kwa gospel kodwa ke kwa after isikhathi ngagcina sengibhekha ngalapha yakoZahara from uZahara meqalo loliwe until album yakhe yokugcina was there as a backing singer kanjalo futhi ngangena nako nhlanhla ncinzwa bemafika izolo kancane. So nje nginayo into enokholo nje vele kumina since nje ngawuqala umusic, hence namanje ngicabanga ukuthi iyona eyenza ukuthi umusic wami ube ngalendlela oyiyona, because even ulalela nomusic wabo uZahara unayo into esuka phakathi enhlizweni.
Ngiyazi ukuthi uyintokazi yala KwaZulu Natal. La KwaZulu Natal kukuphi ekhaya?
KuseHammersfield bakithi ngakwaSishi. Empohlweni 10 ngisuka lapho ke mina.
Yo yazi usubale into eziningi uthi ubhekha abantu abaningi kanti waqala ngamuphi unyaka ngempela?
Ngaqala ngo-2003 ukucula. I was still very very young. If I'm not mistaken, I was 17 or 18. Ngangisemncane kakhulu ngaleso sikhathi. Yes. Kodwa ke ngaleso sikhathi ngangifuna kahle yazi ukuthi ama auditions wami ngawenza lapho ayemenyezelwa lapho uZuzu Muzu, and thank you so much to uZuzu Muzu Thepo Nzimande okuyena owaqala ukubona ukuthi hayi mani lo mntwana lo unali talent. Wangithatha lapho ayemenyezelwa lapho kuzini, wangithatha lapho SABC. Wangenza ukuthi ngibe i-backing singer yabo ke laba lundi nabo sifiso. So yeah man, ngaqala ngasho sikhathi and ngiyambonga uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngangifuna ukuthi ngilide same time ngizimele ngibe artist elimele, but it's only now lang understand khona ukuthi why engafunanga ngimele ngaleso sikhathi engivulele le space samanje, because you know ngaleso sikhathi ngangilokhu ngibalithi ukuthi kanti why uNkulunkulu ngisase yibacking singer. So now I totally understand ukuthi no man, sonke leso sikhathi bengisesikoleni uNkulunkulu bengifuna ukuthi ngifunde ijourney yami bengisesikoleni. But now I believe that I'm well prepared.
Hayi no ngikuzwa kahle. Uyazi uma ngilalela umlando wakho njengoba uchaza uzwakala njengomuntu onesineke nobekezelayo. Angiphe nje amazwi amabili amathathu ogqugquzela omunye umuntu ofana na o nomcebo esingakamazi njengamanje.
Engakusho nje ukuthi uNkulunkulu uyayithatha into engeyilutho ayiphakamise. Nawe njengamanje ngenzeka ukuthi uhleli lapha ekhaya mhlawumbe wazi nanokuthi uzolala udleni, already usuqedile ngempilo yakho ori nabanye abakubukayo sebeqedile ngempilo yakho ukuthi ngeke uze ube yilutho. Okubalulekile ke wena njengamanje ukuthi ungakuhlalisi lokho emqondweni wakho, sebenza kanzima ukuthi ube yilutho. Ziningi ke indlela ke ongazenza njengamanje ukuthi uzukhuthaze ube lutho ama drugs are not the way for wena ongakwenza mhlawumbe ungabuluka amakhanda mhlawumbe ngabe na umculo bekezela uqinise into yakho yenzayo uhlale phansi uyipractice ngelinye ilanga uyofika uBeyonce athi uyafika ukorate why ungekho ready ingoba wena wavesana wathi hayi mina mhlawumbe ngiyahlupheka ekhaya vele lokho akungifanele washiya phansi kanti ifuqalelela kusese manje upractice eculeni kwakho or upractice ekulukeni kwakho amakhanda noma yini lento oyenzayo uyoqambe ethi uyafika uBeyonce kuwena noma ngathiwa u2025 uread so make sure ukuthi njengamanje uyayilungiselela ukuthi masiqambe sifike isikhathi uNkulunkulu ekukhumbula you are ready which is what I believe ukuthi lokho kwenzakalile kumina sonke lesikhathi all these years ngangihlezi ngilungiselela namhlanje sifike isikhathi sami I think I'm ready because everyone is dancing to uqola moya wami which is my album
Nomcebo ngicela uhlale kanjalo sikaqedhi eingxoxo yethu ngisafuna futhi nabalaleli boKhozi FM town bazojabula bakhulume nawe asiye ngomene u number 2 ungahambi nje le ngoma ngizoyidlala e minute and no 40 seconds sibekezelele kancane nje alright mlaleli boKhozi FM nomcebo lo mzwayo esikhuluma naye manje lo wengoma yodumo iJerusalem lo wengoma yodumo xola moya wami enomcebo fethu
yebo
uyazi ukuthi nathi lana impela la ukhosini kade ngithuli ngibuka ema group inethi kuyakhulunywa lana sifuna ukushaya iJerusalem challenge so bayihlela bayihlela iviki elizayo so uzoba ungekho ngapha eThekwini sik invite nawe uzobona sishaya sigqoka amabheshu ke thina
bethu kodwa ngicela ukuthi ungangihalisi kanti le bekhuluma yonke kuyenzeke ngoba ngiyayifuna already sengivele ngayihalela ngiyayibona nje ukuthi izoba yinhle kanjani
yabonethu mfana sobe sigiya lapha ngizobe ngigiya lapha ngiphethe how ngiyengiye ke bese ngishaya lo mdanso wakho
Ay, I can't wait. Please make it possible. Ngiyacela bakithi ngizoyijabulela kakhulu and sizokhuluma off air nami ngathanda ukuthi ngibe khona.
Hayi nazoka, hayi ke khuleka ke zoxhumanisa nabahleli bayo sambe nayo. So njengamanje nomcebo into engifuna ukuyazi kuwena. Ingoma yakho iyashisa lewe ikhiphe manje ingoma yakho ingoma ya Master KG nawe iyashisa. Unomcebo uzizwa kanjani umevuka nje kusene uzizwa kanjani kuthini kuwena?
Hayi ngiyakhala ukuthela iqiniso ngiyakhala namanje ngisakhala because yazi umuntu ongaziyo eduzane ngiyazi ukuthi mhlawumbe khona abalalela abangaziyo nabo bayazi ukuthi unomcebo ubuya kuphi yikho ngisho na noma ngifika kuphi akukho la ngifike ngisabe khona ukuthi ngizisho ukuthi mina nginomcebo osukaphi ngoba ngicabanga ukuthi lokho khona okuzokwenza komunye umntwana okhule njenganamabona ukuthi naye akangayiluzi hope ngelinye ilanga naye uNkulunkulu uzomkhumbula because manje you are talking to an ambassador to the world iambassador yearts and culture who knew ukuthi unomcebo nje waselokishini encane lasehammersdale ngaba iambassador so every day I receive calls ngabe amandiya belungu or zonke inhlanga abantu bekhala uJerusalem abanye bawazana ukuthi ushukuthini bafuna ukuexplain ngenza ama interviews all over the world kwesinye isikhathi kunama translator because labantu angisuke ngikhulunyiswa nabe language le yeEnglish abayazi you know sometimes kunokufona ngisho abantu abathi sina singabe fundise emasontweni we believe ukuthi ngale ngoma leka Jerusalem you are just an angel ebithunyelelwe uNkulunkulu ukuthi uzohlanganisa zonke inhlanga because uJerusalem uhlanganise bonke abantu and ke ngibuza ukuthi is it because nomcebo you are holy wena kubona bonke abantu mse ngiyayithola impendulo ukuthi no hayi ukuthi ngiholy or incula kahle okudlula wona wonke umuntu kepha uNkulunkulu ungichuzile ungikhethile angazi nami ukuthi ngoba kuyini kodwa nje ngiyabonga kakhulu mhlawumbe it's because bese ngikhale kakhulu ngimthandaza ngangaluzi hope because you know one of the things engicabanga ukuthi abantu bayayiluza yilento yokuthi yokusuka endaweni yakho ugxumagxume uthi ngale nkathi mhlawumbe usahleli lapho kozini kube khona into engathi iyakuthikameza usuyagxuma usuyakwenye indawo uyozama nakhona uzama 2 months hayi usuyaphuma so mina ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu ungifice ngisahleli endaweni yami so njengamanje before ungidedele ngathanda ukukhuthaza abantu ukuthi ngicela bahlale endaweni zabo ayikho indawo elula kunomuntu ongibonayo ayitshela ukuthi ayu a celebrity yonke into ilula cha nala ngikhona nama kukho lula kunzima but ngiyabekezela ake sibeni nokubekezela sabantu and kuzokwenzakala noma kungenzakalanga manje kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyabuka kuzokwenzakala
Alright, thank you guys abalali bekhoze FM 2 manje ababili kuphela abazokhuluma nawe. Nje ukuthi nje bakhulu baxoxe nje nawe. 0893109193 sikhuluma no Nomcebo Zikode yini ongathanda ukuthi uyibuze yena. Sithathe la ku line 3 uKhosi. Hi, sawubona.
Aw njenge.
Nazoke mfowethu nawe
ubani? Aw mfowethu ngaze ngajabula ukuthola uBazikode mfowethu.
Awuxoxe nayo ngene nganeni.
Eh awufisi hayi ngibongani ngenqwaka mina ngilapha eNambithi ezakhethi kwa E. Ngicela ukumbongela uNomcebo ngendlela uyazi la eNambithi wonke amateks akhala ingoma yakhe mawuthi yafika endaweni zobumnanda ngiyazi le ngoma uma ngabe ngathiwa ayihlukani sami nyaka ayi angazi lobe kwenzekeni ngiyambongela ngilapha eJerusalem asiyiboni ihamba yonke indawo ngiyambongela ngiyabonga njenge.
Right, bonga. Oh,
thank you. Thank you so much.
Ngiyabonga
Sandra.
Awu, wangibiza kahle kanti ungaphinda Nomcebo.
Hello, sawubona.
Ukhosi, hayi kunjani mfethu?
Siyaphila.
No, ngirayise bani ngikhuluma naye.
Awulungisana kaGaza, selandlane eDiamond.
Mfethu nangu Nomcebo, ngene ngane.
Unjani Cebo?
Awu, ngiyaphila unjani wena?
Awu, ngiyaphila mntakama. Awu, ngaze ngiyakuthanda. Kodwa ngiyakuthanda umusic wakho kahle kahle. Eyi, kodwa nawe ngiyake phela ngiyakuthanda mase ngithanda umusic wakho.
Hayi, uthandwa yimi wena, khululeka.
Usuthathiwe yini?
Ay, angithona ukakafiki ngihlalinde wena. Lekhi inkomo wena.
Hayi, awukazi ufake inkomeni yakho ke kuqala. Abanje le abanje remete start obusuyenze manje mesu
ukuba ufana nami. Awuyicule ukuqala ngizwe ukuthi le ngoma okhuluma ngayo uyayazi. Ngifuna nje ulayini othi khona umoya womuya ufisa ukwenza kahle. Asambe. Umoya womuya ufisa ukwenza kahle.
Bye
bye.
Ugcina uKhosi hayi.
Wujuti.
Yeah, but.
Uright, but ake mbingene nje kuinkosana. Ngizothi nje mfana udlabhaza lapha uthi intombi wena mangabe ithalisele le trend uthando ukuthi wena ngathi ikhetha mina.
Yeah.
Udlabhaza ke mfana. Sawubona uSizwe.
Yebo, yebo ninjani futhi?
Elalela ke sithi ukhuluma nomfana amandla ke lephansi kophomolo.
Yebo.
Wesizwe. Ayikho nje into engichaza bakithi ngichaza nje ukuthi usohleza nje bakithi uveza into phazana izinyo lakho lele nensumpa enhlathini bakithi.
Aw bagithi ngiyabonga.
Nalela ke uDisi, ngicela ubuzo nje ukuthi mhlambe uyayibona mhlambe eminyakeni emithathu emine uvula ibandla lakho bakithi ngoba ke lo yabona umoya wakho nanengoma iziyasho umoya wakho uyashonda ukuthi yazi uma ungavula ibandla lakho lime Jerusalem uliqambe lapha phezulu ukuthi Jerusalem the kingdom of church.
Yazi ukuthi amandla makhulu into enkulu kakhulu leyo enamandla kakhulu engingacabangi ukuthi lawo mandla nginawo kodwa ke konke kwenziwe uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi nonjinji wengazi ukuthi mhlambe ke la ngiyohlala kule sihlala hleli kusona so I will never know kodwa nje I'm to tell you the honest truth angikaze ngakucabanga lokho
cha ngiyabonga kakhulu uNkosazana kodwa nje cha umoya wakho wesisayi ube njalo nje insuzu
ngawo bakithi
thank you ngiyabonga kakhulu
usubazwile ke eyisona isikhathe esiphoxayo Nomcebo fethu kodwa nje esingakusho wenumkhaya wethu like KZN sithanda ukuthi sengathi intokazi ngakhula njalo nje usimele izwe lonke uqhubeke nje uphumelele ube isibane esihle nje obusuqalele uyisibane
ngiyabonga kakhulu nge-support engiphiwe abantu ngiyabona iKZN nayo ihamba phambili ku-social media bangisupporta kakhulu bayazisa ukuthi ngumntwana wabo wakaZulu ngiyabathembisa nami ukuthi ngiyoqhubeka kanjalo ngibathande ngibaphe umusic omuhle ngasona sonke isikhathi thank you so much guys for supporting me before ngiphuma ngithanda ukuthi ngibingelele intombi engizalayo engikhulise kanzima ubuyelele imfeka ngithi hello lapho kuma wami hama
Lewa not. Okay,
lengoma.
Ngikunika nje iminithi, awusichazele kancane ngale ngoku uthini kule ngoma? Xola moya wami, uyafisa ukwenza kahle kodwa xola moya wami, uthini la kahle kahle?
Ngithi xola, umoya wami uyafisa ukwenza kahle, kepha komhlaba kukhulula. Lengoma ikhuluma ngomuntu othanda uNkulunkulu, but ogcina ebese eba ezibone seba namaphutha endleleni yakhe because sabantu abaphila emhlabeni onzima ongekhulula so la ngangiyisondeza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyakuthanda mina njengomntana wakho ngicela ukuthi ungangibani ungangidinelwa whenever ngenza iphutha it's because ngiphila emhlabeni wezono so xola umoya wami uyafisa ukwenza kahle ukuthi nje komhlaba kuyangehlula impilo ayikholula ingoma nje ikhuluma kanjalo
siyabonga Nomcebo ngicela uthule naye ingoma yakho ku number 1 namhlanje kuKhosi FM uyethule.
Oh ngiyabonga kakhulu.
Ithule sithu awusithulele yona njengomsakazi. Sithule njengomsakazi phela.
Oh, ngiyithule. Okay guys, njengamanje kuzongena uNomcebo Zikode, xola moya wami.
Kanti sisiwami sikufisela okuhle, bye bye.
Thank you baba yini ngiyathanda kakhulu KZN emhlabeni wonke ngiyathanda bye
bye msala kahle amakhaya zalandele zemidlalo
number 1
ilole ayikholula songa ma kasi kunakele dubothelo yakhe ngaphezulu kunakele Umhlaba kungehlule Philo le ayikholula Kholo moya wamuya phisa ukwenza kahle Umhlaba kungehlule Kholo moya wamuya phisa ukwenza kahle Philo le ayikholula Kholo Kunakele Dubothelo yakhe ngaphezulu Kunakele Ubumhlaba kungehlule Philo le ayikholula
Bona nathi #UkhoziFM Top 20